marka degmada weejiday xaaladii okay oo ee laato xabad ku soo toobay laba tiri iyo taam waaye okay waaye problem ku jira male ee baaha oo population ka haysto oo dhinaca raashinka iyo xariirinta ee jirta marka taa waa kale daayay male waa kale daayay male jooji okay waaye
goradi maysheeni baahada bulshada ee saasan la daala dhihayd
baahada si maysa way wadooyinka oo deegaanka galaw wadooyinka oo deegaanka galaw oo oo jiray damaki laba diidka ayaan jirin walaha galo waan la hayna walaha galo waan la hayna deegaanada hordhaa walaha uu kala jiray lamantaas deganyin taasa sababtay walaha galo uma leh
goradi marka gudoomiye hadii xaaladda saaseeta tan iyo anti maamulka gobolka Bakool ee gaar ahaan degmada Weejid uu saar la wareegaya xayiranta ma ii qorshaha maamulka ee degmada
qorshaha maamulka degmada ma buu ahay intii deegaanadaas ay wadooyinka meel ugu galaaya sidoo ilmo iyo mid sidoo baylaba iyo Weejid wadada dhaxayta sidoo kale qasiyaan badan intii la furo maamulka Weejid saasay go'aansini laakiin maamulka qofka galbeed ee caasimadda ku heelgaarka ee gobolka Baybay laba iyo mas'uuliyiinta ma soo shidayle qaab ciidameed tii wadada si loo furo lahaa hawlgalada
goradi marka gudoomiye hadii ciidan lantow bari Weejid ee naguriyo ka haysan isla Weejid ee dadkii Weejid roogina geeka keela sokore iyo ongada korna ma lanka helaan Weejid latiya keela sokore ee marka ee ay moqon reer Weejid
ciidamada oo qataa bari dunta oo kuma ciidamada booliska gaarka ah ee koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka ah iyo kasoon deegaanka ciidamo fayl oo fayl waaye marka deegaanada oo hasta lamanta labadiidka ee soo gamba ciidan bilere saddex bilad oo galay ayaa iyo wada ciidamada sida oo ku jiray meel ay orgasal ciidamada iyo far iyo ay hawlgalada wadan geeka saddex ay ka hawlgalada iyo wada hawlgalada oo barnaamayaan wadada dheer bay laba iyo qorshaha ay opposition kilo meter spoor ee loo qabay deegaanka opposition taas kilo meter ee deegaanka ee qorshaha ay labada booliska gaarka ah ay la qoraan ka saasay guusiin marka dhinaca bayl aqbal ka jiraayna sidii la qeyb badan oo loo wada sameeyay
in gudoomiye saaso kale wayni maqaalaha in degmada Weejid raashin hadda la qorsheeyay in la tirsiyo maamulka degmada uu soo wadada dheer ee Baydhabo iyo Weejid xariiriyaas uu soo howlgalo ku soo bii raashinkaas ma dheer ee degmada
runta oo raashinkaas ay jira mahalla dheer la Baydhabo yaala in badan ba Baydhabo yaala in badan ba Baydhabo yaala waqtiga qiya yaala sidoo kale xiya badan maamulka madaxda sare ee koonfur galbeed maari sheegay la sidoo kale xiya badan tii aan wada doona marka Baydhabo yaala wali deegaanka ma dheer
goradi marka markii la ku hadlo howlgalka howlgaladii ka dambayay degmada Weejid iyo waaxiga la ku soo bii may guulee ciidanka ku sheeneen way saare kore ciidanka ka howlanyeen sidii aan fur lahayn wadooyinka degmada ee muhiimka ah
ciidamada booliska gaarka koonfur galbeed iyo ciidamada federaalka ee Soomaaliya howlgaladii oo qabaday hoggaan ka sheeneen maayti gooyay ma sheeneen guulaso marka korinta walaayota taa ku sheegay male dhaawacna male walaayota qabadeen way waa saddex qor ah ka ah ka fulisaga iyo lama goosh faafanta dadki sidii sport oo ah kaga iyo lama ka shabaabka nabadgelyada la qaaday marka wal garaafay dhinaca dawladda deegaanka male alxamdulillah alxamdulillah